Chimbonyabonya si chakuzanyisa omuntu kwensibiddeko kumuwendoza mwana mulungi ye mutatera nsanira kati awo bwensumagira mumba nfudde nabiddo bamutwale mbomulodi nkyafuluta ono musuubira mu byonna ebikola amaka lowooza ku nze tebagezako kuuzabuza nali nalinda omuggo kwana mpumule era mmanyi nti kenkuzudde kwasembayo ye nga nnoonya kinga omulungi gwe nnina abange namme mulaba omwana ono
naye nabiddo wanditegedde nno nkinkwagala segawa nokikoona muntu ye musajjawo ku mwoyo wennemeddeko mpulira nkwagala nabiddo mwattunnumirwako kale ndi muntu nabiddo wanditegedde nno nkinkwagala segawa nokikoona muntu ye musajjawo zekati nnakukola ntomukwano gwe nnina nabiddo mwattunnumirwako kale ndi muntu nnyabo
kubanga bakalonde katoganze bo basoma okuganza abalina batto obufumbo bawo bwakutawe bakoma okukulowooza kale nsawo be muvuma okubaboggolera nja amundeke munoonyeze ebiddeyo ate nnina ebbuba eritalina alina kugamba kuuma obwesibwa amaka okugawangaza kyoyagala oŋŋambirawo sijja kulwangawo wenda batewoliva okwejajamya njagala otulomenyewo erinnya eryebbi bagamba abalungi tebafumba bayenjera kati yegwabakulula abalungi bonna bwe balimbuuza nziremu ansi eyo ono omulungi asaanira waka naye maama buli musajja golaba kanudde amaaso bakalono gwe nsibidde kero wange ezamwe basimemu abakanudde ebiso
naye nabiddo wanditegedde nno nkinkwagala segawa nokikoona muntu ye musajjawo ku mwoyo wennemeddeko mpulira nkwagala nabiddo mwattunnumirwako kale ndi muntu nabiddo wanditegedde nno nkinkwagala segawa nokikoona muntu ye musajjawo zekati nnakukola ntomukwano gwe nnina nabiddo mwattunnumirwako kale ndi muntu nnyabo
kati mpulira bulungi n'okulya mpulira njagala kwebuuza naawo baddemu bajjo nalidde gwombuuziza nti kyennalemu okugejja ngejjerewa nga wootolya emmere ennema kyova olaba nga njagala wensula nga naawe wosula nga koolya nange kwennomoolirabo omugejjo nnyabo olwokyeddiremu era ontase obeere kumpi nange ennyirira oba olyawo bwogere nti gulusaza mukabunze naawe twerage tulumya abakuna abajoga baabwe yateffe kyetwesaliddewo ataani oyo eŋŋango twawula ndabeera bbanga sumulula etterete ebba ly'omukwano mpeeno olwo nange nkulaga ekyo kye nnina erudde eno ŋŋenda okwagala nnabiddo bwe muwaana ndaga abakazi ntono ye mulungi owange walungi okufa ab'emikwano munsabireko ennyo essaala mpangaza omulungi gwe mbawanira nze onoosuubira okuba nga teri bamuvuganya ku lwange yennalulu